soga jini na big marash psh psh na certificate ya jini na checkim super na dera na vya mbebeba kavera na vya na tesa kitera ship number 8 kidera
cheza chini chini cheza chini chini it's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe cheza chini chini cheza chini chini Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Cheza chini chini, tu pa, leta mbili mbili, ni na mademo wili wili, nani na ganji nani washaka pili pili. Who that, amedunga mini, who that, tiki hiyo muli, mwambesi bongi lugu ingine kasi kiswahili, nani na miteneza swing nae katu mbili.
Anapika githeri na gas, anapika chapati na pass, anapenda vile mina dance, niki puff na pass, niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Mi upenda wa super gongi na madiva. Mi upenda nikiwa nyanya nimeiva. Mi upenda nikiwa whisky uko river. Mi upenda chafua shingo na masilva. We upenda kupika githeri na gas. Drill kwa moka ama ancestor cast. Basi kando form pika chapo na pasi. Ukifika club atilie mchele wanazi.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mina dance. Niki puff na pass. Niko cut na grass.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Nimelipwa Tuesday, nimesave kidogo. Pesa ingine nimetumia mokoro. Pesa kiasi nimenunua stoko. Ile mebaki ni ya pombe na watoto. Ambia Sabina aji enjoy. Leo tuwendi kulewa Sabina Joy. Niko na do ya kukunywa uko uptown. Lakini kwanza kanudhu hapo downtown. Tunalewa na ni Tuesday. Niko na do ya kupatika Friday. Niko busy na watoto. Bariki mzinga islap kwa matako. Asubuhi ndio naingia kejani. Kwa stairs na kutana na jirani. Wana ni judge lakini sijali. Tunenda kunyandua mali safi.
Cheza chini chini. Cheza chini chini. It's a Monday, but I'm on a Friday vibe. Tuesday, but I'm on a Friday vibe. Cheza chini chini. Cheza chini chini. Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
It's Jagged Day on the beat.
Okay.
Okay.